come in a style jump with the swag. It's a boy, you're a nice thing for me right now. Book come in a style jump with the swag. Up and that production team with up on the beat. Bukamu, eranga wazina. Bukamu, eranga wazina. Bukamu, eranga wazina. Ati yeze ya kubeli busa. Bukamu, eranga wazina. Bukamu, eranga wazina. Bukamu, eranga wazina. Ati yeze ya kubeli busa. Chino chikamwe, labano omana wazina. Yenye kontola chira vikono talina magumba. Hono vya kola vyo misikiriza. She got the moves, lawanze na wasika siga. She does it well like she's on competition. She does it right according to the beat on ze. Ya kumye dami ya got nothing to say. Ze kamba kubata tagalaga wenda way to gay. Bukamu, eranga wazina. Bukamu, eranga wazina. Bukamu, eranga wazina. Ati yeze ya kubeli busa. Bukamu, eranga wazina. Bukamu, eranga wazina. Bukamu, eranga wazina. Ati yeze ya kubeli busa. Kulona sutu meze lero netoke. Kwa muziki ati zega marambe. Bapta radio UNICD. Astuti baddest price from the streets of the town. Bukamu gana masina siga kukwa. Kwa tufumi ya tubu katika tunda ya turona. Tua kangatala tuwa siwanga musuja. Tuwa usta tusoja tuwa kwa kwa ya masanda. Bize tempesha kwa feed and freakers. Tuliko front line zetu machide fetu lumye. Ratatata fema sasi mwene mbata jump. Yes can't stop tuwa luma tetu kwa. Bukamu eranga wazina. Bukamu eranga wazina. Bukamu eranga wazina. Ati yeze ya kubeli busa. Bukamu eranga wazina. Bukamu eranga wazina. Bukamu eranga wazina. Ati yeze ya kubeli busa. Bukamu ina style jump with the swag. It's a boy, you're a nice thing for me right now. Bukamu ina style jump with the swag. Kaboom. Bukamu ina style jump with the swag. Up and touch production team with up on the beat. Bukamu ina style jump with the swag.
Just like I told you, I'm the first in the scene. Big up upon yourself, my little boys.